Ma picture yako na vova la vako viliko. Ma feeling yako kumutima kwanga yaliko. Anga wae na anga wae. We watambira kutali wafuna kusie. Nikusie. Story bali nayo silina mango. Osa mbele la vantu bali na bando. Waka huka ni bwela kuno you see. They don't even care about you and me. Oh no, no. Oh no. Wafuna nkusie. Nikusie ne. Na.
It's a brotherhood thing. Coffee makes you wanna be.
Oh na 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 na. Oh na 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 na. My name is Roberto. Ma picture yako na vovala vako viliko. Ma feeling yako kumutima kwanga yaliko. Nanga wae, nanga wae. We watambira kutali wafuna kusie. Nikusie, yeah. Story bali nayo, sili na mango. Osa mvele la bantu bali na bando. Waka huka ni bwela kuno you see. They don't even care about you and me. Oh no, no. Oh no. Wafuna nikusie, yeah. Nikusie, ne. Oh na, na, oh na, na, na.
Siba za kwanisa.
Oh na, na. Nyonga ndaba tidi tonze.
Siwaza
kwanisa. Mama funa kutiono.
Siwaza kwanisa.
Siwaza
kwanisa.
Elo ni ziba. Waza yesa kutipo izona.
Siwaza kwanisa.
Oh yeah. Wanga pushing a story. Wanga pushing
me. Siwaza kwanisa.
No way. No way. Tinatenga na bama sovela chape. Atiyo nani?
Ivibuwa.
Kaoneni?
Kamusokoneza.
Siba ziba ndiwe makanika.
Oh oh oh.
Oh oh oh. Bati chinga happinessi.
Oh oh oh.
Oh baby. Balindila hati breki.
Oh oh
oh. Oh no. Ndaba bafuna nkusie.
Siwaza kwanisa.
Elo ni ziba. Waza yesa kutipo izona.
Siwaza kwanisa.